bakensimisa abasajja batambuza mayumba buli mulungi wabula sinyambo buli wobigula nobayita kuti emitima gyabwe byonna gyegirengejja nze nakatimbalaba bakanuka maaso bakiraga banywera ku busozi sembere eno wateko nga we tutambula bakimanye tutwamala
ekyanoonya nalulungi uno mazo mufuna abalala munansonyiwa ne bwe mubikula obubi n'amazima kati sirumwa nze sikyanoonya nalulungi uno mazo mufuna abalala musembe nakyo ne bwe mubikula obubi nawamme kati siraba
Sembe la chu, ne mwe mubikulo bubina bwa mwe katisiraba.